Eyali kumbaka wa parliament wa munisipali y'Rukungiriro Roland Mugume Kajinda asabye sako ya parliament okukola y'ensimbi ez'enjawulo ez'obujjanjabi eri abaalika bakiise ba parliament n'abakozi ba parliament kisobozese nabo okufuna obujjanjabi obulungi. Okwogera bino asinzidde mu lutuulo olumalako omwaka olwa sako ya parliament olw'omulundi ogw'abirimu ogumu, n'agamba nti ensangi zino kifuuse kizibu nnyo eri abaaliko ababaka ba paalamenti naddala baabaweerezaako omwaka gumu okufuna obujjanjabi obuli ku mutindo, ng'entabwe eviira ddala ku bbula ly'ensimbi ekireetedde bangi ku bano okuddukira mu lwaliro obutonotono mu konsituwensi zaabwe. Kajinda agambye nti singa kino kinaaba kikoleddwa kijja kuyambako nnyo ku babaka bano obutaddamu kwewola nsimbi kuva mu bamma ne lenda ekiviirako n'okutwala ebintu byabwe.
New exhibitory that will create special medical fund. If you sit and the person qualifies, especially the former and the former members of parliament and staff, members let me tell you the problem for medical down there. And you have served, you are a former member of parliament, but you are just dying from a small clinic down there. But if there is a fund here, and I have been saving with my little shilling here, I can come and you rescue me, not you rescue a member. So let us members create a special fund.
Wano mbaka Robert Migado mbaka achikile saza liye Buvumira Ssentebe wa sako ya parliament ya senzide wano nasaba baka wa parliament okusa sako okuleka y'ensimbi mu bungi nga bakyali babaka wa parliament kibayambe okuzikozesa mu kaseera nga bavudde eby'obufuzi, kyokera n'agamba nti sako eno eyambye ababaka wa parliament bangi nga bagikozesa okwewola ensimbi ezibayambye okuvujjirira kampeyini zaabwe.